Son Eloque. Eloque.
Meme yange kuyayanira omutima gwange gukwetaaga tewali kyenyinza kuwa mukama okujjako kusinza meme yange kuyayanira omutima gwange gukwetaaga tewali kyenyinza kuwa mukama okujjako kusinza wano nali mulwadde Gasiri na yamba Nusasuri roburamu Ndavye kabesente Ngabali na manyi Nete choburamu Oburamu wakana Wanojuzi kuchalo Walino mugaga Yali nensimbi na yobulamu bwagenda Uwe chowe baze katonda Wadde tolina bingi Na yate chobulamu Omusinzenga Meme yange kuyayanira Omutima gwange kukwetaaga Tewali kyenyinza kuwa mukama Okujjako kusinza Meme yange kuyayanira Omutima gwange kukwetaaga Tewali kyenyinza kuwa mukama Okujjako kusinza Oli Katonda waba Katonda Ebitonde byonna byonna ku nsi bikusinza Biyimba bigamba gwa biyamba Oli mulungi atasosola mawanga Abana kuno tusembeza tuyimbozana Ani yanditwagadde wane Uganda Namwandu agamba kigwe bawe Leba mulekwa bagamba gamuzadde Tunakuwacho kusima byotuwadde Osani do kusinzibwanga everyday Mande kusando tenderezewe Ogulumiziwe yesu tenderezewe Meme yange kuyayanira Omutima gwange kukwetaaga Tewali kyenyinza kuwa mukama Okujjako kusinza Meme yange kuyayanira Omutima gwange kukwetaaga Tewali kyenyinza kuwa mukama